Have you been? Wiki imekuaje?
Tunaanza na the womanizer hapo kando.
Do the boy.
Yo kwanza hiyo story. Najua kuna watu walikuwa na njema na ndio tu anataka ride.
Ride gun.
Unajitetea by kusema the wrong things.
Hapana. Hiyo si hiyo we ilikuwa comedy style ilikuwa joke hizo. But mimi niko poa. Hii wiki imekuwa tu heavy. Kazi mingi ilikuwa tu hiyo holiday imekuwa hapo katikati nika ilikuwa tu kutu enjoy. Mtu aliblinki
mbisha. Oh, yeah, kulikuwa na holiday.
Man. So kurudi imekuwa extra pressure tu zaidi.
Kwa from home ina kutuwa sabi yezo ma holiday. Wow. Kuna difference.
Wow. Must be nice. But anyway, mi hadi jana nimekuwa tu busy. Like kazi ni mingi. Ungedha nini mandi. Kazi imekuwa tu mingi excessively lakini tuko
hustle and grind.
John,
I am fit. Working from home is doing wonders for my skin. Wazee,
same maliza month.
Yeah. Kwa 4 weeks. Tangu tuanze. Tulianza second week of May.
Na mje maliza ile content yenu kwa me record late time. Audios and such.
Sibado tunendanga sato ile event, tunendanga kumitu wale wase. So on Saturdays ndio tunapata new content ya au ma new bidders na stuff, but for the rest season ni adverts tu zen tulikuwa tumerecord. Apart from hiyo ni kupambana tu, sasa hakuna kitu naweza fanya, si eti tunaweza enda office kurecord hizo stuff zilishakuwa kwa store.
At this rate unaona kama mtarudi kwa office?
Yes, mimi kusema, but tusiporudi pia ni sawa. Sporudi pia ni sawa, so imekuwa, but imekuwa poa actually.
So the strategy ni gani? You have media calls daily?
Calls.
Like
ama ni content unafanya?
Like as in for the entire team. Ndio mwakisha like kila mtu on the same page.
Entire team.
So ni si wewe, nani mwingine?
Tumalizie hapo ni mimi. Mimi na boss wangu. Like basically ni mimi na yeye. Na boss wangu si acha tafanya hiyo kazi, ni mimi ndio
nitafanya. So mjali wasewa the other areas, the marketing side.
Tulikuwa na creative team, media team, tuko na IT team na customer care. Customer care anafanya story yao, mimi siongeangi na customer care juu wanafanya story yao. Watu wa IT pia wanafanya story yao. Hiyo system ikienda down ni wao. Like siwezi tengeneza
poster ya TCG nini. Ya general ni wote.
Sasa ku discuss nini?
Okay.
The third team.
Third ilikuwa media team.
Sasa nyinyi na media
mko. Sasa ndio nakwambia. Media team ilikuwa na watu, but tangu the media team ilibaki ni mimi. Ilibaki ni mimi kwa mimi na dem flani mwenye alikuwa na sasa yana na hiyo side sasa ya media outlet. So yeah, ilikuwa tu mbaki ni hivyo, like ni mimi na huyo dem flani alafu boss wangu sasa ndiye anatoa. But sasa the things that I mean afanya za media ilikuwa like ni kidogo na already ni stuff zenda jua zen nafaa kufanya. So like hakuna kitu mimi naweza change kaa ni anything concerning like hizo radio outlets ama TV hiyo inahusu. Just me sijui hizo, mimi ni only kama maybe wana need my briefs ama nini zo nitafanya. So on your part mimi sina chochote. Sasa nyumbaki tu ni design na maybe zima SMS whatever. Na hiyo sasa hiyo ndio part yenyewe mimi. Kako na kitu kwenye debo song stuart aniambia like, nini tunanid kufanya hivi. Na hiyo si kitu ya tutaanza kuagi na emia. Kisama tunafaa kufanya nini tufanya. Mi sitaki kujua at this point.
Msi relako mya kumushadha kikuliza John unafanya nini. Sai, unamdescribe yanga.
Kazi
gani?
Same thing cha unamuambia.
Niko curious kusikia nyu isema.
Ache?
Usema?
Before nikuanga naambia like na wakingi kama ndesa like kuweza explain in kisese kulikuwa like nachoranga stuff nini na nini. So akaanza ati unachoranga like buildings nini na nini hivyo. Nikamwambia yes. Hiyo ndio nafanyanga.
Sasa nenda kuambia huko watu kuzoeka nachoranga buildings Nairobi.
Yes, nikamwambia kwa sasa what's the point of ku explain idea ya joy designer ni nini?
Wewe?
Good question. niliambia hata acha mshada. Naomba tu haya makuzo yenu masi unapotanga tu hapa. Nikamwambia kanza eh hey, udu nini kambe ah mimi ni creative designer. Nikaona ah mimi ni graphic designer.
Eh yeah, graphic.
Tu sasa nimeona nikisema creative au umemtupa. Nikisema graphics nikanyamaza. Bado I get hiyo ni nini? Lazima
abati wa huko naonanga ni easy au si unaambia unafanyanga poster za campaign.
But sasa unless
useme, waambie unafanyanga hizo poster za campaign watajua ni nini.
Unless useme vitu kama billboard, unaona hizi signs za campaign hizo.
Eh yeah, hizo ndio naambia.
Sasa lazima like yani nikikwambia tu graphic design.
Mm. Jocha kunanga billboard, akunanga posters.
Akunanga hizo.
Sasa ndio ziko maybe juu ya campaign but akunanga. Imagine kumwambia ati wewe ndio unatengenezanga hii kitu ya sabuni hiyo packaging. Anashangaa unafanya kazi hapo.
Amini.
Sasa hakuna use.
So unafanya job na watu ushindi ama.
Mm, next time atakupigia nataka sabuni.
Eh?
Yes, mwambie unafanya ken test. Eh? Eh, mwambie unafanya ken test. Unaona hiyo ndani hizi chupa za coconut. Mwambie.
Ah, lakini nitasemaje? You find it difficult. At least for sisi unaweza sema hivyo. But something yako directly under digital marketing. Kukonvince mtu waelewe ni nini iwe sasa ndio nakanga sasa ndio kazi ngumu. Sasa utamwambia nini?
Oh post online.
Hiyo okay, kinyo nanga kwa simu msi sana yeah. Wako maybe under digital marketing.
Mm.
Aki explain hawa si kinyo udu.
Unaweza picha venye. Unless useme kama tu mtoto venye utasema. Unaona hizi vitu ukiangalia kwa simu hivi. Ukienda kwa internet,
ukiscroll.
Ni different.
Ni UI.
Ni explanation utampea.
Ni different.
Ameze.
Eri umwambie unafanya hizi print za gazeti. Hizo advert ananga kwa gazeti. Maybe hiyo.
Na anajua tu ni national.
Ah, na msio create.
Afadhali hiyo.
Na msio create website.
Ati?
Msio kwa UX side za coding na nini za website.
Tunatengenezanga vitu za simu na laptop.
Operation. Ndio simu function hivi. Aki.
Simu ikiharibika mimi ndio naambiwa. Mwambie hivyo.
Niko curious. Benito tabaki umeshika hii mic. Uambia nini mareloki wa mshahara?
Kuna deal na Ivana.
Miuko hatuna kamera.
Eh, miuko hatuna kamera.
Nairobi.
Lakini una serious road.
Eh, kweli, kweli.
Every month.
Eh, si nilifanya film on TV.
Sasa wakikuuliza unataka aje sasa. Sinaelewa tu wasio mshahara.
Cheki, unataka film on TV.
Kwa sisi yetu tunafanyanga weddings.
Eh, asifanyangi weddings.
Exactly, lezo ndio anajua kamera ni weddings na kupiga picha.
Na hajamuona kwa TV.
Eh, na haja
kwanza nyanyangu inakuanga tafu. Like nyanyangu akiniuliza unafanyanga nini? Na mshoingi na dilingi na cameras anauliza na mbona uje kuja kupiga watu matanga hapo.
Exactly. Mimi nisemanga toa hizo vitu extra. Mkiukishaanza kuexplain ati wewe sijui na nini, mwambie mimi tunafanya kazi Nairobi. Akueleza kazi gani? Kama niyo kamera unamwambia tunatengenezanga videos hivyo.
Ama tu yokucho.
Hivyo hivyo.
Muchora. Yo story.
Exactly. Sio kwambie unamwambia mimi nachora.
Muchora kwa computer.
Eh, hiyo huyo mbona hujanichora? Ni ziko mingi lakini.
Hiyo ni standard.
Lakini sinaekanga tu hizo ati eh si unichore au hujanitumia picha. Ah sawa nitakutumia.
Nitakutumia.
Yo story. Wafanyaji hivyo inaishanga.
Na sio kupata mimi ni daring akutumie.
Ana namba yangu. Mimi ni makuzo wa William watatu kwa namba yangu. Na hiyo ndio tulikuwa mazishi nini last year ikienda kuisha. Because most of them venye tu umesema like vitu zenye tunaweza ongea nao ni ngumu, ni tough, like ni kidogo. Juu tuanze tu na simple things. Hatuoni the same.
Interest zenu si the same.
Eh, unaona venye sasa waka best example wakati tunakujanga huko hivi then tuko zile za eh by the way uliona ile stuff fulani Twitter ati ilikuwa ina trend juzi ilikuwa ule madhea maybe ka ile time ilikuwa nitaambia ule nini ule msaya kuja kulana ati kumbe anishi building yenye bibi yake ana own sasa hiyo amekaa hapo umsia John hiyo stuff tafanya probably amona ni ile story ya mermaid Gio of course itatembea kila pahali na something about politics.
Gio is the lion.
Exactly, vitu kama hizo ndio wataona. Zitafika kwa news. Apart from hizo wataona. So imagine the next time wakati tunakuja hapo hivyo sisi tuna try kuongelea something ya tumuona, something to nuance ama hata kitu tu tumuona tu IG. Ati eh nini na nini? Yes, yako Facebook group fulani hapo hivyo sijui nani had get. Music yenye unasikiza probably pia ni different for most of it.
Yeah.
ni difference totally.
Idea of fun yake ni different na yako.
Exactly. Mm. So mnaanzia wapi?
Sasa kuna unaona me unfortunately sikwangi na zile tunanga zile family gatherings zile za crew. Hata nikienanga Ocha.
Shukuru.
Bana. It's unfortunate.
Ah, nijo hata nikienanga Ocha sienangi kwa nini nenanga penye? Kwa nini swali bae. Eh. Sasa huko usinona kuna wase wote wa like zile family gathering gather na nanga. Mimi nikienanga
nisema ni boy no hapo.
Nani?
Wewe.
Mimi.
Eh. Mbona utakangi uende town center uende utulio kuone game
bonge? Mimi wana ball.
Mimi nasema like after ball bonge na ujue at least watu moja wawili.
Kuna wawili watatu naweza sema at least. Au naonanga. Naonanga inakonga. Juna nakonga nimecram hizo fixtures. 26th Boxing Day. Games nakonga nyingi. Mm. So unaona nikiwa Ocha naonanga acha niende kwa center nione hizi games. Tukiengage so kuna boy moja neighbor. At least mupiga piga story naye tukienda naye hivyo. Kuna kawa hili ya tatu, but sasa, back to what I was trying to lead to, my question is, sasa yote imekalishwa hapo, kuna kuzo wako hapo anambiwa, nyinyi upige hizo family gathering. Ule, lawyer, unajua zile career zenye, watu wazeo, wanarelate
to lawyer, daktari, pilot, engineer, kwaza engineer na nini, huko hivyo kando, nani ile mabati ya nini, ya huko ndio anakaa.
Sasa, wewe sasa, like, so far umeona au reactaje juu ukiwambia we ni msani?
Sidhani kuna kazi ni yangu wena tumaika adi tukaulizana tunafanya ni.
The parents, si nyinyi. Like now that it's like the parents. Hey, John nini? Unasikia kazi ni yako sahi anenda sijui nini ya ba?
Unasikia the same thing. Kwaza mi excuse yangu for most during easy time nyingi ya kachalikuwa aniza nafanya gani nikonga naambia niko chuo. Niko Kenya University anafanya gani nikaambia fine ata saa. Inaisha hapo.
Finance.
Sasa una AU
exactly nasikia kwa finance.
Nikishasema finance inakuwa finance. Nishaanza kuambiwa nini za finance huku. Si ready. But tena naona anga I don't know na feelingi wanajaribu nguku kuweka hiyo. Nika job nyingine out of hii ya kawaida si job ya maana. Juu anashindwa unamekaje do? Okay, sawa. Unafanya hiyo finance. Inakusaidiaje we? Unaamka nini na kudrive uamke?
But sasa Miss Diana, hiyo okay for mimi je kwa issue. Kitu moja ninakwanga tu shida. Mtu wa Nairobi ukienda uchatu uvai nini? Bado utakata mtu wa Nairobi.
Hiyo ndio shida.
So,
hata ile luku umesema hii ni ya kulala.
Exactly. Na the moment tu, ni kama unaweza vaa sweatpants ati unaumwa ati, hii ndo ni yangu ya mta. Sweatpants ile tisha yako tu ya kawaida ya nini. Unafika huko, upata tu jamana ile katri kwa chafulani huko hivyo chini. Mechafunwa. Na una okay difference na hao. Wanajua tu jamaa zia, naangali ni sandals zako yako na pata zenzimeisha. Anjo jamaa Nairobi. So like, I think pia iyo like kuona, but then ni mtu wa Nairobi alafu ana venya, like venya naona nikanika. Mchako na do. So most of the time, haulizangi like nejo na meku pesa. For now. Haulizangi nejo na meku pesa.
But, mi konden kuna soli, umilita ase wa mshadha. Ushe juuliza, relatives wako nyo lelewa Ocha. All through. Au sufika like 18 na joa nimemaliza form 4. It's about start, kwanza life, sindio?
Namba ya kamduthi hivi.
Labda nduthi ama eze kupata ngombe na nini by 21-22 jamaa manza life amejenga nyumba na shop tot. Like unajua stuff usheka chini alafu unajuliza wewe mwenye ulienda through all this like your difference umeget like unakona your difference at the end of the day
I think ni exposure cause ata mini teme mimi mwenye ningekuwa nimelelewa mshaza that's all I know yu ndio nibangu hivyo ndo anafanya. Ule best hata kwa mbali ya tipale. Yo ndio form nasikia. Mzazi wake atasema, hey, omsali jenga kashopa hapo. Saia na beba, anabeskeli ya maziwa. Si alipewa na budake, alimpia
kalori. Silabla budake, alimnulia tu nduthi pike.
But pia, unajua kuna kitu
moja. That's all you know.
Kuna another thing, and I think tunasahau. In terms of, temesa hii, yes, ungekuwa unakaa Ocha. Like, umekaa Ocha all that time, nina nini. Nimekuwa tu na hiyo mind yenye nimekuambia wewe unitakwa graphic designer kutoka utoto. Unajua kuna wale tu watu wanasema ngawa I always knew I wanted to be. Same way ni one of those people I always knew I wanted to be a designer. sawa ufanye hivyo nini usome online uweke wifi hapo hivyo kijani
wifi
and mimi nasema hypothetical tu ufanye hizo vitu zote uanze kufanya kazi kama designer pata job fitting inakulipa 100 per month hiyo 100 per month unapeleka wapi
juu
nasema center hakunanga kitu yenye itakufanya ukulio pesa yote. Si kama penye utenda siji pizza nini urarue. Motelizo huko ni simple. Ukienda pool siji ni mbao, wende wane game mbao, nini na nini. Hizo pesa zishi. Unless utamu ingi
gambling. Na umetembea.
Exactly. Teye huko ni cheap.
Budora kwa blind.
Ukienda huko hivyo na 500 umenunua nini stock mzimu umetoka umeenda.
Unabeti kwa.
Exactly. So, okay, also think about it. Na vile nisema, like food hiko, ukienda shamba nini, kila kitu hiko hapo.
Yeah.
The only things that uchadana mibi ni kasabuni nini, hizo vitu kidogo kidogo. So, pisa hako inaenda hapi.
Weze kuna template niko na nikipata like a good retainer, a freelance retainer. Yani ukoshua tu, like, hakuna stuff yote inaingilia. Mbona nisiende ucha?
Unadhani unaona kwa utahack it?
Definitely. Yes.
Ata mino
na no, uta struggle for some time.
Sometime.
For feel, some months.
Na feel kuna vitu zingine uta. For sure Max, uta struggle.
Hawezi.
Umezoa kuenda.
Unajua.
Kuona ball na sisi.
Ah.
Na yeah, sisi. Ama. Vitu too small.
Max, ama,
unajua. Unamuka period ya COVID silipatanga madhango kiwa ucha.
Madhako ni different. Madhako ni different. Madhako naweza amka sahi ende ocha.
Simple thing. Mbona ukwangi comfortable na kuwork from home fully?
Sahi.
Sahi
ni juu, nitasema tu ni mentality yenye niko tu nayo ati nataka tu kuengage na wasi on a daily.
Unaona kai ile time yenye COVID tulikuwa tunakaa kwa nyumba. Yeye ndiye I think tupia unasahau. Shida ya ocha mainly ni hakunanga activity unless uko invested kwa stories za ocha. Hakunanga activity.
Si kama
hapa hivi. Hapa hivi currently sahi kuna kwanga na staff nyingi za unaweza fanya max. But bado once na wewe utakuwa zile za by the way tunafaa kufanya staff na feel ni kama like nimekakaa sana utatoka uende meet na the boys muende out uende club uende nini tuende bowling siju tuende nini hizo
PS
exactly hizo vitu zote. Siju ati hauna kitu afa unaweza muka kwa nyumba uone series fanye nini. Like kukwe tu na hiyo maisha. Resi ya muamwe kila weekend acha basi nitakuwa naenda hike. Nigeacha hiyo from hizi vitu zote. Bata ufanyi. Mbona.
Sime nimesema I think tu ni yo mentality ya sayi. We niambia.
Niju unajua. Sayi as in sayi venye uko unajua. Unajua the difference. Unajua vitu zenye unaweza fanya.
Boko nize soli.
Unaweza enda
sayi, kumakishu. Sayi ukeza puta jobi ya inafanya urelocate. Uende. Chetume tu kisi town. Radu.
Sinenda. Kama the pay is good. Sunaenda unafanya kazi kwa hivyo miezi kadhaa alafu after hapo unaambia hey, adios.
This is the same thing.
Yeah, hii ni different. Hii ku move, ume move permanently.
Hii atuongelee wewe kurudi, atuongelee ati umeenda unaenda ku earn nje hiyo big money alafu urudi. Na tu hiyo yenye tunaongelea hakuna big money.
Niko
hakuna,
sure.
Hakuna kitu ati host juu nini.
Unaona raha zake tu ameenda.
Aya, Max kitu simple. Unaona venye huko na kwangu nilia mahanis. Enda wacha.
Acha ni
kwa. Enda wacha.
Ndangoja Nairobi akikuja December.
Unapata tu mtoto wa neighbor na famisi hapo hivyo ametoka kwenda kulima shamba. Utati.
Acha menye nasemeana time ya super. Hey. Hiyo time.
Ndangoja wa Nairobi akikuja 25th, 26th, 24th, 22nd. Inaanza 22nd to around 28th.
Ndio sasa nikaka fangi.
But where say ukiweza mbeo relocate your job. It's something I was actually thinking. Utupwe. Uko. Acha tumie example ya. Uko Malindi. Ama uko mashinani. Unaonanga first reaction itakuwa nini? Maybe the pay is good lakini unajua opinion. Tukwenda na msiote hapa Marimanti.
The first. Azi ya tukunia ule nangana kina.
Kuna mse flani ya likuwa natombea melelo wa kitem. Tangu wazalive. Life yake yote. So likuwa na wakina Safaricom. So time walifungua nini Marimanti huko Tarakani huko ndani. So kuna project line kwa tumenda kuwork on. So tunafika huko.
Penye kutoka ni gari moja ya 5. Ukikosa ya moja kesho.
So. Nini. Umse ya likuwa natumbea ya meishi Nairobi all his life kite. Then sasa Safaricom wakampostuko kama head wa customer care. theater head ni epic yake yako hapo. Na I said maybe waku waku clean everything. Maybe I said go clean. Like tema lituona ushe alikuwa excited like hey acha tani engage na maboy Jode. Tuko in the middle of nowhere. Hiyo day mpesa imekataa kufunction the whole day. Pesa yetu kona ni yenye kwa simu.
Sikia.
Na hatuwezi nini. Na tulikuwa na hatukuwa tumedishi the whole day. Tulikuwa tumeshinda tukipaint. So ati hiyo day tumepiga kazi haraka haraka mchana ati ndio tukue na an evening to ourselves kuanzia kitu kaa 4. Wa. Ndio mnafika nini? Mpesa imekwara. So unajonga tu ile siku yenye siku sasa imeamua tu kuomba. So tukakanga tu nje ya customer care shop. All that. Like ungetelum siya kwa happy kwa engage na si jota kitupigeo story ya. Alikuwa shocked. Alafu sasa leave zake. Kutoka huko si nilombia ni kasafari. So ni either jupange maybe mwezi ama miezi mbili ziishe ndo.
Uishie.
Upange kuhepa yo weekend uka Nairobi tena ndio urudi. But like experience tu umsi. Kasi si tuko tuna feel. Oh no joya kwa kwa center. Sasa si pet corner nanga kwa kwa machuo ilikuwa
ndani.
Penye ukitoka huko ndani one fridge ama maji safi ama soda bro una feel.
Mali mnaenda mnaingia hoteli mnajiletea viungo. Yaani father.
No, no, mnaenda hoteli nyanya na kitungo tutakukaangia.
Benito shasikia story gani hiyo? Linanga kwa hoteli bro unaambiwa en counter ka nini nyama imekaangwa. Kuja na vitunguu na nyanya zako. Na huko bro hakuna venye kununua hiyo place.
So banja sasa.
Aba eh lakini acha niseme basi mimi penye naita watch at least basi kwa advance kidogo. Mimi naona naweza toboa huko.
Mm. For how long?
You can share and tatoroka ni ni capsule bit town na my Eldoret.
Kama theory ni mzuri.
Mama anataka kisugua nocha.
Disco Matanga, kwanza hizo natoka uweze. Unataka Nyanza.
Disco Matanga ni kingine, kuna difference.
Hizi kwanza hizi.
Disco Matanga. Mimi nakwambia tutoka Disco Matanga na plus 1.
Atoki kwa 1 ni luka.
Disco Matanga. But mimi nasema like kama ni for a limited period of time. Plus unjua kwa hivyo uko na incentive ya kukaa uko seti uko huko juu. Hawezi toka manini. Uko huko juu unajua hii pesa lazima ingie. Na venye ulisema tu marimati hakuna pesa una spend pesa yako.
Ndio hiyo.
Pesa yako hakuna pesa una spend.
Pako una beg nitumie pesa bana.
Pesa yako like iko tu. Hawezi ben kwa tunasema marimati hata uamue. Leo nataka ku spend. Hawezi tumia more than 5k.
Think I'm stressed.
Jumbe ulisema ukienda huko hivyo unue chapati 10 zimeisha.
Oh.
Ah, chapo imesha kuhoteli.
Chapo, tulikuwa maboizo ngapi?
5.
Yeah. Nenda kuhoteli, umadhea nambia ya napikanga 6. Siku nzima.
Siku nzima.
Nyinyi mmekaa, unajua Nairobi tumezoea mbili mbili kwanza hiyo ni labda ni kawomu. So kumbuka, hiyo ni breakfast na lunch, tumeenda hiyo place, jusasi, nimekwambia mahoteli huko. Nini. So mkienda mwambia ni 6, na mko 5, naona hiyo ni kaa. Yo moja moja alafu nakakota kota.
Kakota kota kota.
Naenda like, kama kuna mtu amenunua.
Chai unasaviwa kwa glass ndio ujue. Like glass huko hazina kazi. Ndio ujue azinipenye umefika. Like you know the most humbling experience nile experience in life. Inye ilini shock nikajua.
Na maji ya kukunywa.
Maji ya kukunywa ilikuwa brown bro.
Na kukunywa ni same.
Like
brown
like what's new unaletewa maji wewe jipange
it was the most humbling experience like mshe toka huko enye tulifika ngafika
unafurahi
yani yani unafika hadi nilianza kuona ile picture wazazi wetu wakisema time ya freedom day independence hiyo madaraka wenye walikuwa na
yani imeisha na maji na run uko tu hivi enyewe
kucharge simu. I hope say vitu zimechange juni like 3 years now.
Honestly hata ocha.
3. Ocha ni vitu zimechange bon.
Charge simu ni center.
Sasa wewe unaongelea center. Si ilikuwa inabaki umeenda kwa chuo yenye mmepaint kaiko na solar ndio mcharge. hiyo organization ilikuwa tunawork nayo kama ilipiga hapo kwa nini. Alafu nimekuambia pesa yote tulikuwa nayo ilikuwa kwa M-Pesa. So smartphones zote juu kwanza zimededi. So ulikonga na kadude moja.
Tululu.
Hiyo mnahakikisha hata kukinyesha ikuwe on. Juu lodging kwanza naweza kumbuka kulikuwa na crickets, ma locust. Like
nasema mshatishiwa kuna manyoka mkerada.
So unaweza picture umefika place unaambiwa. Ati vijana na mchunge unajua huko hata unaweza geuza ile mawe.
Pata nyoka.
Upatane na nyoka. So hata ukitembea, unajini huko ni
hafi. Ukisikia harufu ya mchele hivi.
Alafu mzee anakuambia, ukiumwa na nyoka, umake sure umeangalie inakaa aje. Ndio hiyo time yetu tunakutafutia dawa.
Kuna veno maji mtu anabeba kwa nduthi. Venye unaweza beba maji.
Zile story zile nilikuwa nasikianga wazazi wetu wakisema, unajua venye they walikuwa nasemanga ati unajua safari nilikuwa naenda shule.
Alafu unasema uende utaishi huko.
Nimekwambia pia mimi nitamusha.
Sasa unaona wewe point yako ni unasema as long as si extreme uko sawa. As long as kuna some semblance of normal life somewhere close
kwa sana. Kuna router ama unatumia nini
kwa hiyo? Sisi tuongelee, sisi tunaongelea penye hakuna hizo.
Sikuzi ndadi kuna some photoshoot mshado. Sasa hivi Benito kiano neno na prosper huko vibaya sana.
Muhimu ni background iko nyingi.
Unasema tu Benito photography hata unahitaji kufikiria jina complicated.
Aya usemangi jina yako ya kwanza ya pili. Ya pili ndio ajue umetoka familia gani.
Mini wenu.
Mini support. Ah, but point ni like sijui ni ngumu kwa like place kama hiyo. Na sana sana for sisi wa senior ready tumeishi hii kind of different life. Juu interest zako sasa hivi kwa nasema see the same. Okay boy, inabaki tu new dark tu mnapiganga kila siku ama wa mwange once na while mtoke muende mcheze ball mkunywe ka kitu urudi kijani. Jo hakuna kitu kingine unaweza fanya Max. Hakuna. Si by option. Hakuna kitu kingine unaweza fanya. Ukiwa nanga watu ukiwa mpata tuto sijui angapi ni jo hakuna option pia. Jamaa amekaa kila siku ana kazi unataka afanye nini? Akuje kwa nyumba alale.
But watu wa kitambo walikuwa friki. Watu wa 10.
Asasi, mimi siwezi blame. Hakuna
option na hiyo team si eti nini.
Siwezi blame.
Angalia kama sahi. Watu, sahi, okay, sahi ndio at least my chemist demands kwa kila pahali nini. Mwanzo yule jamaa kwa marimanti, chemist kama yeye iko siji wapi. Unaenda huko ati by the
way.
Mbaya kale ka hoodie ile ni mimi.
Nipatie pa doll 2 na Durex.
Nani nani yako naye?
Nini? Lakini unaona kaa au maguka. Wao jamaa alikuwa anamaliza wera yake by 4 kan kulima shamba.
Alime bibi.
Enye, wewe kwanza saa 5 hadi the next day 5 AM unataka fanye nini?
Lakini enyewe unataka afanye nini?
Tu alikuwa buda.
Yeye anacho wewe saa hii tukikupatia mbibi watatu. Alafu kazi yako
na wote ni 10-10.
Ndio nakwambia.
Unamaliza kulima shamba by 4 asubuhi.
Tupatie mbibi watatu. Alafu au need pesa juu vetu tumesema wako na shamba, wako na ng'ombe, wako na kile kitu.
Au need.
Sasa ndio nakwambia. Tupatie mbibi watatu au need ni. Alafu kila siku tunakwambia kitu na need kufanya kitenza posta moja. Basi from hiyo hakuna wifi. Hakuna wifi, hakuna TV, hakuna chochote. Like ukishamaliza posti yako moja utumi kila kitu kingine imezima. So after hapo ni wewe na mabibi zako.
Ni squad tu.
Niambie sasa.
Kunywa changadi unasikia na.
Ukumbuke vitu kama family planning zimekatazwa kwa kimila, zimekatazwa upuzi kama hatutaki. Pia kwa dini hatutaki. Nini ingine mbaki?
Yo. Since tuko kwa hiyo nini? Nilikuwa niliona mse fulani alikuwa anasema alipata msupa. Alikuwa na msupa. Sibe una msupa hivi mnapendana nini. So msupa kuja kwambie, niko na ball. Si yako. Lakini anasema, we chill, acha nizae. We lakini wewe ni chill. Nikishazaa nitapea baba mtoto. Weka unafanya nini?
Aje? Unafanya nini kwa situation?
Principle zangu, one nil never.
Kumbuka mlikuwa pamoja. Akipata huyo mtu hii. Akipewa hiyo ball.
Wewe ni chill niende maziwa na ruti.
Nenda kwa mwendani.
Na mimi marimanti.
Watu ni wild.
But pia okay, think about it. Say like the state of life yenye iko. Si conducive but unaweza pata watoto 10 kwa rahisi. That's mko ya generational wealth.
Eh?
Wezi
kosasa. Wewe uchumi kubali.
Si exactly sasa ndio nasema. Unless mko na generational wealth, hauwezi pata watoto wote kwa sasa unaanzia wapi?
But I think sindo tutakuwa generation ya kwanza nyenye tuta stress our parents na mainlo. Juu kwa kufikiria mimi sina mabeste wengi hata na our plan to have kids anytime soon ama hata wafikiria at all, si ndio? Ah. Kitambo liko nasikianga parents wanashinda kiwi. Sasa ndo napata msia ku 30 something na hata bado hajafikiria kwanza. Ama the farthest ameenda ni mmoja na mmoja ni by mistake tu ndo ile yenye alipatikana vibaya, si ndio? But sasa unapata relatives, unajua tu ma relatives ati hey, sasa wa pili anakuja linoka like our parents are grown-up mentality ya
I think pia
pa, pa, pa,
kids are a blessing.
Hata venye unasema hiyo forum yenye mnakanga hapo inafikanga age fulani wanaanza kutoa jokes eh hey, na wewe kwani nakumbuka nani kazini yako akiwa 26 alipata buda uko form mimi bado mimi hata sioni siko kwa hiyo mpango so itabaki tu amezoea mimi
but pia tena ni juu sahi nje like kavya kitambo venye alikuwa anasema like ukimaliza chuo cha open doors ni na nini na yeah for some of our parents like ilikuwa anga hivyo ilikuwa amaliza amesomea teaching ameshapata like posting place fulani dako sijua mwanza kufanya nini ampata posting place fulani so like wako na jobs na tu ilikuwa anga jobs zenye achana kama sasa hivi ni contract based hiyo time ilikuwa anga ushaingia gava unaona unapiga tu era yako sasa hivi
unajua 40 years
exactly retirement yetu unataka ku change maybe once in a while utapanda cheo kidogo but apart from you uko sawa tu so like after mfanyizo zote you ndio sasa hivi wasema nataka hiyo stability yetu uko na job yenye unajua uko nayo una get dough uko na ka familia nini si ndio wasema nataka sasa so imagine hiyo time already uko na hizo vitu zote kwa sijui like 23 chati ngapi uko tu
ase ilikuwa tu ulikuwa unajua ukisoma tu fiti ka job ni guarantee poa tu ni guarantee cha muhimu usome poa lakini sai soma poa utajipanga bado
personally me I wish ni grow up in the 80s sijui mbona mimi utamani hiyo period nakanga
I enjoy my life now
no like away like from the digital era like hiyo team inakanga tu ilikuwa tu fun ushaona picha zase kuna venye nakanga
but unaona nini
romance ilikuwa ingine
ilikuwa
ndio nimekuambia Max unjo unafanya kitu na kaka complicated maliza kazi chukua leave ya wiki mbili acha simu hapa acha laptop endo acha ni simple
takipata
July ama August
eh wiki mbili hata wiki mbili mimi hata sitaki ndefu 2 weeks enda tu kwa milenyo ile yenyewe unajua unaamshwa na kuku unalala hivyo ni kama nimetoka
anaenda nakamua
bana una anaka, story eh. Unatoka tu unatembea around fanya hivyo fanya
mimi nikinangaocha hiyo ndio lifestyle yenyewe
niko na au
anakuanga apart from phone like hizo stuff they only list
anakuanga nimekuocha leo nimekuacha nikisikiza sijui jimani
inakuanga fun
inafanya nini
inakuanga fun
wakati kuna hiyo option wakati kuna hiyo option
na ni choice
ni
choice yako exactly
unajua kwa sababu ni hiyo nimejiambia like nachukua break sasa hii
imagine your life ni hiyo
hii ni ile yenye by must hauna
hiyo ndio routine
Mise Max ata calls hauna.
Bana ndaprove vijana wrong bana.
Ata calls hauna sili ati yo once na wewe unaweza tupigie sije usikie tu kwaje.
Hatutaki
ukae barua pepe tuma barua itachukua siku tatu na tutumia. Kila siku unaenda post unaona kama barua imeingia. Ndio ujue.
Lakini unaweza nisa take this challenge. Yeah.
Me fanya.
But anyway. Wacha.
Utaumia. Ukarudi hata nywele umenyoa.
Mbona?
Stress.
Hey bro.
Stress.
Sigiri.
Say ni easy joke.
Like unajua takwambia aje. Venye nakupigianga hizo mawera za ocha nini ni stress. Ndio nasema labda tu niambie venye tu umesema hiyo story ya kupiga simu peke yake. But otherwise ati bora niko na radio na TV.
Nakwambia one ma, au na TV.
Hakuna TV, chukua radio.
Chukua radio,
radio tunakubalia. Kwa sababu radio ilikuwa hizo ma 80s.
True.
Hakuna hakuna TV.
Awe, hakuna kwenda center, hakuna ati kuwatch game, hakuna.
Maybe uende center, maybe ucheze pool once in a while.
Pool, tu leza kubali. Pool ni sawa.
Na ball, hivo.
Kucheza, kucheza, si kuwatch.
Ningekuwa na kuzo moja ama wawili, niko sure mission ningekuwa successful.
Si hata wako na masimu.
Ah, like, mtu wako engage na kupiga na hela up na kucheza ball. Shida ukiwa solo. But anyway,
acha kwambia for a short period of time inaweza
wa. Cuz
hiyo time unajua like nikimaliza hizi wiki mbili narudi Nairobi. Unajua?
Guarantee.
But for your time kama kuna hiyo vizuri, acha nikwambie vizuri vizuri. Mbona ndani watu prison wanafanyanga vitu wanafanyanga? Dawa ameenda prison ameanza kula. Mwanza kula baba zapo ndani. When then the vegetable was sabanga prison in prison, kuna difference.
Yeah. Juna joendi kutoka sai.
Huko hakuna mtu akoko hivyo ndani ya life. Ana chochote. Yeah. So
anyway, tume yap sana na we haven't spoken anything sensible, but anyway.
Gracias, so kichomoja nilikuwa nafikiria of which pia tulikuwa tukiangalia for a while. Yeah, venye wase walikuwa nasema in terms of mapera au mapatia like trauma na nini and all those other stuffs, other good things. So for me nilikuwa nafikiria in terms of kwa bench mko chisema sahi. Imagine sasa your time parents wako wako like 23, 22 whatever. Alafu wame wako na mkidi. Sasa hii situko 24, 23, 25. Hauna any idea, una responsibilities mingi hivyo, una ni uko na kazi tu safi, una make pesa yako, but kuna mashida tu zako, unatokanga huko hivyo kazi sijui nini, unasema hivi kimi nitwanga nafikiria vitu zako. Sasa imagine uko na hizo vitu zote, just how your time wakati alikuwa anafanya bado alikuwa na hizo whatever my issue. Imagine uko na hizo vitu zote alafu bado uko na mtoto
wawili hivi
watatu, sibora uko na t-shirt moja oversized na mbili
utavaa
akishina amevaa mchana yote.
For most people kutoka kwa station fucked up CG ati huo mzazi aliamua ilikuwa tu hivyo. Kwa tu hivyo.
Ni kungangana.
Mimi ngoja ni watoto wa single parents a grow up. Tasikia. Tasikia.
You're back at it.
Yote watakuwa na jita mahishi they them. Watasema.
Jamelak figure fulani.
I was there but she kept calling me she.
You're back at it.
Nilikuwa tu nataka kusema.
Acha.
Siku moja ndo kuna tembea Samuel Brota pigo.
Na nani na day?
Eli,
mtoto wako mkubwa hata kupiga. Ulimtoka tu hivyo unaongea matope.
Thank you for listening this far and Emi has tumongelea. But anyway, yeah, thank you.
Adventures of Huckleberry Finn.
Ian, unafungia episode.
Mkwe tuna wiki poa.
Tume rambirambi kwa mama.
Hapana.
Uko sure?
Ama upige honi. Tua kudownload ya kani hapa hivi.
Hapana, unajua niko soon nimetoka kwa hizi streets.
Nice, must be nice. Mwanze kupata watu hii.
Ndio.
Wewe ndo tuna need up. Kisha pale.
Ulinyako mmoja nini?
Utaishi hapo bali.
Ulinyako mmoja.
Hakuna. Mko na wiki fiti tu.
Okay.
Next Thursday nini?
Eh, hizo nazo na kwa nimekram 844 zilifanya tukakramiza holiday.
Gani?
Iko October.
Moi
ili convertio tu.
Hizo mashujadi.
Eh.
End of the next one.
Eh.
Hakuna yote in between.
Mashujaa ndo imeisha bro.
Mashujaa imeisha.
Ndio ilikuwa mashujaa, ilikuwa madaraka.
Madaraka.
Wewe.
Mashujaa iko 20th. Hiyo ndo Kenyatta di. 10th.
20th.
10th kuna jina. Moi deal change to something. Uzalendo ni lini? Oh anyway. Sasa
tumesema next ngine.
October. Ama unless an Islam's thing happens anytime soon.
Allah.
Yeah, till next time.
Next week.